pamoja. Tabasamu mwisho mwaka umewadia. Shamra shamra shule zimefungwa, yeah. Muda mzuri wa kuwa na familia, hey. So beautiful. Wakati mzuri mina wewe tuwe tight. Yeah, 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 yeah. Tupiane zawadi amani upendo day and night. Mimi na wewe. So beautiful.
Happy season.